mau nya. LG. Nikama sina maji, sina road. For real, baby, take my soul. Nishadata na wewe, wewe. Mapenzi yamenikaba kwako. I swear, baby, I'm drunk in love. Usingizi mwanana ni wewe. Basi nipende mwenyewe. Baby, natamani nifungue moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you. Kama generator, moyo wangu unandunda, unantweta. Mwenzako unaogopa, naogopa. Mimi naserereka, yani kwenye tope naserereka. Jamvi na mkeka, kwako nimeweka. Baby, natamani nifungue moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you.
Chica.